Itangiriro igice cya 34. Shekemu akinda Dina umukobwa wa Yakobo. Dina umukobwa wa Leya uwo yabyaranye na Yakobo arasohoka ajya kugenderera abakobwa bo muri icyo gihugu. Shekemu mwene Hamori umuhivi umutware mukuru w'icyo gihugu aramubona aramwenda aryamana nawe aramukinda. Amarira umutima kuri Dina umukobwa wa Yakobo aramukunda amubwira neza. Shekemu abwira se Hamori ati nsabira uyu mukobwa. Yakobo yumva yuko Shekemu yononnye Dina umukobwa we abahungu be bari mu matungo mu rwuri. Yakobo araceceka ageza aho bazi. Hamori se wa Shekemu aragenda ngo ajye kujya inama na Yakobo. Bene Yakobo babyumvise bava mu rwuri barataha. Barababara kandi bararakara cyane kuko yakoreye ikizira mu Bisirayeli nicyo kuryamana n'umukobwa wa Yakobo bidakwiriye gukorwa. Hamori ajya inama nabo ati umutima w'umuhungu wanjye Shekemu wigombye umukobwa wanyu. Ndabinginze mumushyingire kandi mushyingirane natwe. Mudushyingire abakobwa banyu namwe murongore abakobwa bacu kandi muzaturana natwe. Igihugu kizaba imbere yanyu ngo mujye aho mushaka mugituremo mugitundemo mukironkemo ibintu. Shekemu abwira se wa Dina na basaza bati mbagirireho umugisha icyo muzanca cyose nzakibaha. Inkwano n'impano muzanyaka uko bizangana kose nzabibaha uko mubinyatse ariko munkingire uwo mukobwa. Basaza ba Dina bicisha Shekemu nabe uburiganya. Bene Yakobo basubizanya uburiganya Shekemu na Hamori se kuko yononnye Dina mushiki wabo. Baramubwira bati ntitwabasha gushyingira mushiki wacu umuntu utakebwe kuko ibyo byadutera isoni. Icyatuma twemera ibyo ni kimwe gusa ko muba nkatwe ngo umugabo wese wo muri mwe akebwe. Niho tuzabashyingira abakobwa bacu tukarongora abakobwa banyu tugaturana tukaba ubwoko bumwe. Ariko nimutatwumvira ngo mukebwe tuzajyana umukobwa wacu twigendere. Amagambo yabo anezeza Hamori na Shekemu mwene Hamori. Uwo muhungu ntiyatindiganya kubikora kuko yanezererwaga umukobwa wa Yakobo. Kandi Shekemu yari afite icyubahiro kiruta icy'ab'inzu ya se bose. Hamori na Shekemu umuhungu we bajya mu marembo y'umudugudu wabo bajya inama n'abagabo bo mu mudugudu bati abo bantu ntibashaka kurwana natwe. Nuko bature mu gihugu bagitundemo kuko igihugu ari kigari bakagikwirwamo turongora abakobwa babo tubashyingira bacu. Ariko icyatuma batwumvira bakemera guturana natwe tukaba ubwoko bumwe ni iki gusa? Nuko umugabo wese wo muri twe akebwa nk'uko bo bakebwa. Mbese inka zabo n'ibintu byabo n'amatungo yabo yose ntibizaba ibyacu? Tubemerere gusa nabo bazaturana natwe. Hamori na Shekemu umuhungu we bumvirwa n'abavaga mu irembo ry'umudugudu wabo bose. Umugabo wese arakebwa uwavaga mu irembo ry'umudugudu wabo wese. Maze ku munsi wa gatatu barushijeho kubabara, bene Yakobo babiri Simeyoni na Lewi basaza ba Dina benda inkota zabo batera umudugudu gitunguru. Bica abagabo bo muri wo bose. Bicisha Hamori na Shekemu umuhungu w'inkota bakura Dina mu nzu ya Shekemu baragenda. Bene Yakobo bacuza intumbi basahura mu mudugudu babahora konona mushiki wabo. Banyaga imikumbi yabo n'amashyo yabo n'indogobe zabo n'ibintu byari mu mudugudu n'ibyo mu gasozi. Banyaga ubutunzi bwabo bwose bafata mpiri abana babo bose n'abagore babo n'ibyari mu mazu yabo byose. Maze Yakobo abwira Simeyoni na Lewi ati mumpagaritse umutima kuko mutumye nangwa urunuka na bene igihugu Abanyakanani n'Abaferizi kandi umubare wacu ari muke. Bazaterana bose bantere nanjye nzarimbuka n'inzu yanjye. Baramubaza bati bikwiriye ko agirira mushiki wacu atyo nk'aho yari maraya?